Barbara, drop us divas, downtime music. Omukwano go, kumbanya bonyalwaji. Omukwano go, kujunya junya lwaji. Lwaji ze tunjagala, ngamba tibuli chanze nonjagala. Lwaji ze tumatila, ngamba tibuli chanze nonmatila. Lwaki ze tunjagala, ngamba tibuli chanze nonjagala. Lwaki ze tumatila, ngamba tibuli chanze nonmatila. Akazanyo nino kapreinga, nkoyo kuzanya zala nga sifuna. Omukwano guli wagwe wansubiza, ogwo gwe nsaba nga saba Katonda. Newe nkaba genda kunkumisinga, ngamba tibuli chane twe mitinga. Nkwagala nnyo nyamba sagala kuluzinga. Lwaki ze tunjagala, ngamba tibuli chanze nonjagala. Lwaki ze tumatila, ngamba tibuli chanze nonmatila. Lwaki ze tunjagala, ngamba tibuli chanze nonjagala. Lwaki ze tumatila, ngamba tibuli chanze nonmatila. Lwaki nzondaga obusungu, omutima oguyuza obutundu tundu. Musango chiba nange kwena kola, ngambaza banji bajja kuntoma. Wotonja gala ngenda kukuloga, omukwano gomungi kujja kunzita. Twachinza tonja gala nefune sanyu mumutima, mumutima. Twachinza tonja gala, ngamba tibuli chanze nonja gala. Twachinza tumatila, ngamba tibuli chanze nonmatila. Lwaki ze tunjagala, ngamba tibuli chanze nonjagala. Lwaki ze tumatila, ngamba tibuli chanze nonmatila. I know you know, I know you know, I'm tired of your offshore wing. I know you know, I know you know, I can't stay without you. I need you, I miss you, why don't you miss me too? I love you, I need you, why don't you need me too? Newe nkaba kena kukumisinga, ngamba tibuli chane twe mitinga. Nkwagala nyo nyamba sagala kuruzinga.